Square music. Yo, yo.
Yani mzuri ni shy, kimtazama na yo rangi ya Dubai. Apata taka run, na mwaga wino mina yeti la die. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo, wala ana tu yu mremo. Nesi ataki tonani,
why?
For sure baby you
my, why?
Iwe usiku iwe mchana,
why?
Sipati hata kampani,
why? Why?
Usizuge badai,
why?
Si unipe data,
why?
Umefanana na mama. Tuka relaxi garden, tupate mango passion. Najua napendaga fashion, zawadi ya jeansi dozen. Ikikona tuna smile ata ukinuna mimzima. Ilo jichoka upo imenitafuna mazima. Misha weka sana lingo, hadi ulimbo, wala ana tuyu mremo. Nesi ata kitona ni
why?
For sure baby you my,
why?
Iwe usiku iwe mchana,
why?
Pati hata kampani,
why?